galabuna wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa khamiis bisha Janaayo ay tahay 4 sanadka 2024. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn Australia oo baaq wada jira wax ka saxiixday baaq wada jira oo lagu doonayo in si degdeg ah loo soo afjaro weerarada ka dhacaya badda Cas. Nadiifinta khasaaradii ka dhashay daadad iyo dabaylo ka dhacay gobolka Queensland ayaa hadda xoog u socda. Dowladda Australia ayaa wax ka saxiixday baaq wada jira oo lagu doonayo in si degdeg ah loo joojiyo weerarada ka dhacaya badda Cas. Weeraradaas oo sababay qulqulad ku timid ganacsiga halkaasi mara, sidoo kalena khatar gelisay nolosha dad aan waxba galabsan. Ku dhowaad 15 boqolkiiba ganacsiga adduunka ayaa mara ayaa la yiri biyo mareenkaasi, iyadoo doonyo iyo maraakiib lala xiriirinaya ama u socday Israa'iil ay ahaayeen kuwa lagu beegsanayo weeraradii u dambeeyey oo ay fuliyeen kooxda Xuutiyiinta. Ku dhowaad 10 ka mid ah ciidamada qalabka sida ayaa la filayaa inay yimaadaan koonfur bari gobolka Queensland si ay u caawiyaan dadaalada nadiifinta ah kadib dabaylo iyo roobab ba'an oo ku dhuftay aaggaasi toddobaadkii lasoo dhaafay. Roobka ayaa ugu dambeyntii hadda yaraaday, taasoo u ogolaanaysa dadaalada nadiifinta in hadda xoog markaasi loogu howlgalo. Kooxaha badbaadada dadka ee deegaanka ayaa waxaa hadda ku soo biiray taageero ama gargaar uga yimid gobollada Queensland iyo Victoria. 4 qof ayaa kasoo kabsanaya markii wariiq ay ku dhacday Blue Mountainska, iyadoo roobab iyo dabaylo ay aaggaasi mareen dabayaaqadii habeenkii Arbacada ahayd. Ambalaasta New South Wales ayaa sheegtay in shaqaalaheeda loogu yeeray meel dadka dalxiisayaasha ah ay buuraha ka daawadaan oo ku taala magaalada Katoomba ee galbeedka magaalada Sydney 3:15 ee galabnimo, kadib markay soo baxayeen warar ah in dadka qaarkood ay wariiqi ku dhacday. Madaxa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Ukraine ayaa sheegay in isdhaafsiga maxaabiista ee dhex martay Ukraine iyo Ruushku ay tahay arrin aad u weyn. Alexander Mereshkov ayaa sheegay in tani ay la yaab ku noqotay Ukraine oo aysan filayn, isagoo intaasoo ku daray in hadda dad badani ay dabaaldegayaan sababtoo ah ayuu yiri waa maxaabiis isdhaafsigii ugu weynaa wixii ka dambeeyey markii Ruushku si buuxda uu duulaan ugu soo sameeyey dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isagu dafiraya inuu ku lug lahaa 2 qarax oo waaweyn oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 oo ka dhacay Iran shalay oo 4 ahayd. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller.